kakamfubo kubagamba ntakwate kasitandi bambi ukiti zisikola nsiku mpana na yebili njuki anebwe mpakati nsebite giti bamu gamba konga taulira nata guliri nyanje ya mumira na fatio kutakechina dako sitegera ili ya Buganda basajja besomyo kulitwala baseba mazekote basaka ili ya mailo vai yalivewo chenya miza na yemba oninga timulie guzenga mutwala chiribere tanyini liali no kuyetiza kabaka mwenyango buza atamanyi kutegeze kukutambara kubira ninga kukucha kana kalo
aluka Buganda kanda
kalo kano
aluka likuna njiribo
kukote bakareka
aluka Buganda kanda
kariba manyi
aluka likuna njiribo
amini nakareka
aluka Buganda kanda
kalo kano
aluka likuna
Abachori bagambye
abira
kutaka
rukali kuna nyiriko
abanyoro bagambye agala federo
rukali kuna nyiriko
abasoka bejinja agale byabwe
rukali kuna nyiriko
abalamu bagambye
abira
kutaka
rukali kuna nyiriko
Bagamba neyimbya musajja wa Kabaka yantu majali akitegeeza tiwakiri okufuuka kwawo abaana n'abajwa ettaka tulina okulyeddiza kuba abalitwala basinzidde erya mailo bayi yalivewo kyennyamiza tukyali ku mabira ku musaawa ate abalaala ekibuga abayiyeeyo bangi nnyo amafuta bwe galabise sayidi eri abanyolo bagambye federo erina okubaweebwa Fani ya tulogo butanyika mbuza baganda ngebya feba bitwala tusirise lero tulage kaba mpembe ndi tulibanyivu nabalalo balino bazayo
kana kalo aluka Buganda kanda
akalo kano
aluka likuna nyiriko
kote bakareka
aluka Buganda kanda
bariba manyi
aluka likuna nyiriko
amini nakareka
aluka Buganda kanda
akalo kano
aluka likuna nyiriko
saba baganda
aluka Buganda kanda
kambe na bana
aluka likuna
Abachori bagambye
Buganda kanda
Afira kutaka
Rukali kuna nyiriko
Abanyoro bagambye
Buganda kanda
Bagala federo
Rukali kuna nyiriko
Abasoka bejinja
Buganda kanda
Bagala byabwe
Rukali kuna nyiriko
Abalamu bagambye
Buganda kanda
Afira kutaka
Rukali kuna nyiriko
Kukera sisirika kuchinanyiza janzi temanyenti chiwete Kubatu sirisenga bulijona ya baganda mpaoche tufunye mumu mtu Sigenda kudamu kubakungasa babaganda lero mulumirwe si ya mwe Abacholi bamazo kukukuba kutakali wabwe wachiri okufoku kwao Na abalango chechimu bagana irabalalu baba goba yote balinya Lwaki fe tubera twefe byambuza baganda ngebya fe babitwala tutudde tuligamba tutya abazukulumbu tuli mombozo kusaga kuvewo mbategeeza alwanira ebibyetaba musobya ku mulundi guno saagala ddamu kwekwasa Kuhude ne misamba mubiswalu bale ne mmanda muveyo tutasensi yatu abasajja bakabaka mwangu wechuchu talwana yefaba lino okumutasa
kana kalo aluka Buganda kanda
akalo kano
aluka likuna nyiriko
kote bakareka
aluka Buganda kanda
bariba manyi
aluka likuna nyiriko
amini nakareka
aluka Buganda kanda
akalo kano
aluka likuna nyiriko
saba baganda
aluka Buganda kanda
kambe na bana
aluka likuna nyiriko
abachori bagambye
aluka Buganda kanda
afira kutaka
aluka likuna nyiriko
abanyoro bagambye
aluka Buganda kanda
agala federo
aluka likuna nyiriko
abasoka bejinja
aluka Buganda kanda
agale byabwe
Abalamu
bagambye
aluka Buganda kanda
afira kutaka
aluka likuna nyiriko
abachori bagambye
aluka Buganda kanda
afira kutaka
aluka likuna nyiriko
abanyoro bagambye
aluka Buganda kanda
agala federo
aluka likuna nyiriko
abasoka bejinja
aluka Buganda kanda
BandedMusic.com.